love his music.
Erinya lye lyansumulula when nali omuwambe ekigambo kye kyansisinkana. Namba Yesu omwagalwa yandaga omukwano bwe yafiirira ku musaalaba. Weewaawo waliwo lw'ennumwa ne nkaaba amaziga naye yandekera omwoyo we yangumya. Akomawo mangu okunnona mu nsembi bweti bwe nzijjukira bye yansuubiza nga nguma. Mu muliro ne mu mazzi amangi aninako fulani Yesu tandekerera. Mukama alina fulani zaalina gye tuli si za bubi naye okuleeta okusuubira. Ebibonoobono by'omutukuvu bingi naye Mukama amaliriza atuwanguza mu byonna. Yesu alina fulani zaalina gye tuli si za bubi naye okuleeta okusuubira. Ebibonoobono by'omutukuvu bingi naye Mukama amaliriza atuwanguza mu byonna. Mukama alina ekipya amanye kiddako gy'oli tolowooza bigambo bya dda agenda kukola ekipya. Mukama amanyi bulungi nti osula okaaba naye takulese takulese. Mukama amanyi obulumi mw'oyita weewaawo obulumi bungi naye takulese alina pulaani yo. Mukama alina pulaani zaalina gye tuli si za bubi naye okuleeta okusuubira. Ebibonoobono by'omutukuvu bingi naye Mukama amaliriza atuwanguza mu byonna. Yesu alina pulaani zaalina gye tuli si za bubi naye okuleeta okusuubira. Ebibonoobono by'omutukuvu bingi naye Mukama amaliriza atuwanguza mu byonna. Yadde sente zibuze
takulese alina pulaani yo.
Yadde okulirite
takulese alina pulaani yo.
Yadde amaka g'ekyanze
alina pulaani yo.
Yadde bizinesi ekutte
takulese alina pulaani yo.
Takulese takulese Mukama
alina pulaani yo.
Yadde olina ekirwadde
takulese alina pulaani yo.
Alina pulaani yo
takulese alina pulaani yo.
Alina pulaani yo
takulese alina pulaani yo.